ɗo garke on ɗon kettino habrou scamator studio kala goddanta on giɗɗi ɗo mona ko habrou ɗi yande aissa madde hadde mondi oumar hama foof ma oumar
aissa a jarama hande lasara o habaruji ɗi e joganniɗa en
oumar nder habaruji ɗiɗi hannani en puɗo e to en dan cirosérie en mbi e suka ummatore ummiɓe leyɗe mum e yahude leyɗe yasin dartoyde saɗormaji ɗo e tawra nder yewtere pindol meɗen gaddan tarik aliyo ayouba suka ummatore piyo machine hano wakkati fo en kantire fijoji men ko coñnul ɓalli banirawo suka ummatore no ummo leyɗe mumɓen jahude leyɗe yasin dartoyde eɓe tawra dow saɗormaji dow fi o e nde
en kettino nanen ko amadou moctar horejo fedde wiyetede haɗin kay matasa cirogérine fammine ahmed fellam firtaɗen ngal fulfulde
wakkati fo yimɓe ne kokke andal dow cingol campaniji gam hande so neɗɗo dillani leyɗe janaanɗe warti fuu nadana hano yomu heedi gaɗa mum gam e dillude neɗɗo mo neɗɗo accidi e teburu mum ɗo warti fuu tawa ɓen ɗo keeɓi yaade yeeso daande ko gattanmi e ummatore woni ɓe jooɗo e ñiɓa leydi ndi gartuɓe e ɓendu no haani ɓe ƴeewa ko ɓe gaɗirta ceede ɗe ɗe gartiri ɗe ngam ne jahaale ɗe iɓe jiya saɗormaji sanni
to endan nder huɓeere agadas waddaniɓe sukaɓe famarɓe sanne ciyoɓe nder leydi algérie
ɓe sukaɓe du battane muɗum no tawa nder seko seko ko laati ɗuɗal maɓɓe fuu ƴuwana nder région zender en kettino nanen ko moussa mamma wido majjum firta ɗengal fulfulde
sukaɓe wonduɓe duuɓi jeɗɗi ton algérie kamɓe diwa gartira agadas gaddaɓe nder fi cattuɗo
mi wardana e mawnan kanko kay o nangaka woɗi dow lawol min torrate walla minen inna an gardi min coƴƴite nder leydi amin halal wattede jande l'école eɗum nafa min ɓurde hunde fuu
illa koɓe jotti agades teddirka mabɓe hoƴama no souleyman isaka horejo kawjiɗo filla denol sukaɓe e rewɓe wonno fantina
golla aranal ngal golloɓe gatta wartirde hakkilloji mabɓe harto jonde leynimɓe woɗi ɗuɗal mabɓe jiya kena nder région zender min jaranɓe to bandiraɓe amin to hakkiloyto e korrol mabɓe
fuɗɗorde lewru avril sukaɓe keme ɗiɗo kamɓe diwa leydi algérie gartira agades ko sarusi on andini
en jatana jonɗo kay falmey nder région doso to gollal jungo ekkintinte inditirande zankey mazada nde nokku du fuɗɗana ekkintinde le nder duuɓi ujunaye ɗiɗi e jeenayi amma fawarde hannden wala nokku mum halal
nonnon bannirawo suka ummatore rewɓe ɓe ekkintinama golle jungo ɗum du kamɓe keɓa koɓe kuntira ha juuji mabɓe ɓe gaɗan kamɓe capanɗe jeego e joyo min kettino ko banni e waddani e ummu ummaru ko addi ko ɗum firtiɗengal fulfulde
minen tawa nder mairie mo wuuro felmay to min tawi ɓikkoye dewoyi e rewɓe dewlaɓe ɓe ekkite golle jungo no fatuma munkayla fantini
meɗen ekkintina sukaɓe rewɓe ñogol dara kaddule pewol e ñogol kolte meɗen ekkintinaɓe du no ɗum waɗirta nappa e kufuneje sukaɓe kagul nder foye o enda no wodi sukaɓe surbaɓe e rewɓe dewlaɓe ɓeydardi men giɗi kaw woni ɗum ɓeydaname annal nden gaɗa muɗum sukaɓe kantuɓe endan ɗum waddanaɓe balla machinaji
tela
mardiya abdoulkarim o wonmo holla fuu he saɗarmaji ko tawa nder nokkure mabɓe ɗe haɗay mo welti e andal gal o heɓi
allah yettama golleji ɗi endan no ɗon no gaɗira no yiɗira duuɓi ɗiɗi neɗɗo watta de waɗi duuɓi tataɓo nden yaha tefo diplôme mi janggino lokkol mi wurti classe jeego o min keɓi barke majjum sanne gam neɗɗo degon de ñooti kaddule pewol ko suka no sonna ɗum degon ujunere e keme
tati
moy fuu no wonno heɓa nafaka mum amma ekkintinowo nokkure den no wonno watta daane yaago e hooreɓe e himɓe balloɓe ɓe gaddanaɓe balla ko watta nokkure mabɓe golleji mum waɗira no handiri
meɗen godi sukaɓe sappo keɓuɓe diplôme saɗornan ɗan men tawra kaw woni ɗum waɗanamen suudu dumen natata men gaɗa golle amen ɗe endan nden gaɗa muɗum ɗum hokkamin machinaji ɗemen gollirta gande machinaji ɗen endan gala golle ɗen endan gaɗata meɗen guɗɗi du fa hannen joddi amen dartine gandegon men gaɗa lebbi ɗiɗi fa nayi min joɓaka de ɗum yoɓimen du lebbi bittiɗi ɗi to ɗimen joɓaka min kokkataki ceede mum amma ni e toore allah ko saroɓe endan no annani men ɗum
bo sasi doro
bannira jon kuma wakkati o terpindol meden no en gaddan tariki suka ummatore Aliyu Ayuba Isa jiado ton enan der wuro ga du makko lasso e jeego o fiyo machine
non Aliyu oni en gal gollal woni no wurdi wonki tidde kullen tereje do golli tirri jamani der wuro dandi en kettina nanen ko fadel Aliyu wadi firta dengal fulfulde
Aliyu Ayuba o holli yidde fiyo machine ko ete informatique illa umo jangirde college o hebi jehol yeso har bangere jande mun
c'est juste la part
non hunde non welnde kam mi fudda na dum illa ko mi do janga college ekitade dum na ko to ngam mi jangal lume te ko mi ekintino lobol natude der gollangal
vraiment me lancer dedans
illa wakkati on don Aliyu no wonno wada tokkitagol har ko ewata kebol andal dowlabi internet handen umo wodi e o gollanta dubbe
mais on fait tout ce qui est dans
meden gada hunde fu ko jewta der filla mojinol gadol video e silema en kambe ko nandi e mum manende telephone darake miden pondita dum kam fu e machine ordinateur
c'est le travail
do nyinyal gol o wodi handen wadi o hebi holare sanne gollidol kulle jaman
il est très nit non ko no wodi andal der golle makko mi wutawi ko kanko tan no ga enda amma sagonga kai min kai mi donana bel golle makko sanni
sincerement
ba ko ni mo tawra andal umo tefa jaki yeso har ko ewata gollegi do watti yeso
envi principalement
ma jumni min burdi hano ko darta filla chadale ko tawadu kamon bibbe leedi be kokkay faano fu horlude kulle do golli tirdi jamande
agaya
Aliyu Ayuba umo golla der sudu radio tawado der wuro gon filla masinaji radio on
arkodar to fijo chenur bal se kettino den ko do firti dengal fulfilde
andama pelle rewbe didi ko leede afrique jehoji to fijirdeji pirtol balli ko inditra je olympique ko paris 2024 undo fedde leedi nigeria kahe fedde leedi zambino di kebana jaki yeso har ko ewata jalol gal ko be kebi afrique di sid kahe maroc pelle didi idi tawra e nyenyal to himbe gonno gatti gokka ko be keban jalol gal do inde leedi afrique je olympique paris 2024 no fuddete lewru juillet de lamdo jabi
omen kantane habu jamak suka matormet tiketnak en kitini mesage tire godon kiyari